Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Whenever you hear me singing this song, hata madhabahuni, just know I'm shifting. I'm shifting my words. You started very well in the spirit, and then you allowed time to bring you into the flesh. Hilo najua lipi. Kila mtu ana kwake. Kila mtu ana kwake. La kansa, la HIV, la biashara, la barua ambayo umekataliwa. Hilo najua. I will not see you, I see you now. Tena nimekuona. Hakuna jam. Yesu siloweza. As you are singing that song, you are putting him in a place of saying, my son, my daughter is singing about my ability. Mwanangu anaimba uwezo wangu. Where am I to show up? Gabriel, where are you? Michael, where are you? My daughter is calling her for help. Not every time in the Bible, watu walipoita msaada wa Mungu walisema hivi, Mungu naomba utusaidie. No. Battles in the Bible were fought by songs. To use song is something to make you happy, but in the realm of the spirit, song is a weapon of war. Praise is a weapon of war. You cannot pray. There are times you cannot do anything. You cannot start the word. Muda huo hauna verse yoyote ya kutamka. That time ni wakati wa kusema hilo najua. Tena nimemwona. Hakuna jambo. Yesu siloweza. Daktari anakuletea ripoti, mtoto wako amekufa. Weka pale kitandani. Hakuna jambo. Yesu. Yani waombe, waambie nipeni dakika 10 tu, I wanna sing a song of war. There is a place in the Bible David says, I will shout the shout of victory in the times of war. I will shout the shout of the victory in the times of war. In the times of war, instead of fighting, the man is saying, I will sing the song of victory in the times of war. In the times of war, you don't sing the song of defeat. You sing the song of victory. Hallelujah. Say, I am winning. Say, my devil, here I come. You again. You are in a place. Devil is threatening to take away your marriage, to take away your business, to take away your career. Don't cry. Don't rush to the court. Close yourself inside. Hakuna jambo. Yesu, makamasi yanakutoka, machozi yanakutoka, uchungu umekushika. You sing, hakuna jambo. Yesu siloweza.
Hilo najua.
Hata wewe ungekuwa ni adui wa huyo mtu. You hear that person is singing that. Badala ya kubishana na wewe, you hear the person is singing that song. Trust me, God is taking over his battle. Jioni ya leo nimekuja kukutangazia, yes. Jehovah is taking over our battles.
Yes.
He's taking over our battles.
Amen.
He's taking over our battles.
Amen.
He's taking over our battle.
Amen.
Ile fight hautampigia mtu simu tena. Yeye mwenyewe atapeleka na malaika wake.
Amen.
Ile biashara hautatafuta mtu tena. Yeye mwenyewe atafanya kwa uwezo wake.
Amen.
Tena nimemwona. Ba.
Yesu siloweza, hilo najua.
Hakuna jambo, Yesu siloweza,
hilo najua.
Hakuna jambo, Yesu siloweza,
hilo najua.
You see, hata wapiga vyombo, there was a moment, I was following up the service, there was a moment, wakati huyo anaimba na nyinyi huku, hata wapiga vyombo, they changed the tune. They started taking the tune of the spirit, what was coming in the hearts of them. Wakakatisha. It was supposed to go that way until the battle in your spirit is gone. You don't cut the prayer because after you umeshua maneno, ukishua maneno unasikia tu kuna neno moja linakuja rata, 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 rata. Don't change it. Keep on the rata, 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 rata. Unajaribu kubadilisha afa na uti tena kwenye rata. Stay there. Stay there because that's the binary code of the spirit. Are you listening to me? Kuna codes in the spirit huwezi kuzifungua au kwenye computer au kwenye mambo ya mitandao. Kuna codes huwezi kuzifungua mpaka umeingiza data zote. Simu yako ina password, si ndio?
Yes.
Labda ina namba 6, 12, 3. Ukiingiza 6, 12 peke yake bila 3, simu inafunguka?
Hapana.
Hallelujah.
Amen.
Press all the number in the spirit.
Yes.
Press all the numbers. So inawezekana ile utakao piga ile ya kwanza rata zifike 12, wewe umepiga 4. There is a day. Wasemaji wa Biblia mtakuwa mnakumbuka hii story. There was a day in Falme. There was a king in the Bible. And then alikuwa kipindi cha Nabii Elisha. Elisha akawa nakaribia kufa. Siku alipokuwa nakaribia kufa amepata ugonjwa ambao utamuua. The Bible says mfalme akamfuata akalia, baba yangu, gari la vita za Israel na majeshi yake. Mfalme akamwambia hivi, it's not the time to cry. I mean, Nabii akamwambia mfalme, it is not the time to cry now. Take your arrows and take. Alimwambia chukua mshale wako. Akamwambia na upinde pia. Toa kutoa kwenye podo yako. Alafu akamwambia geukia mashariki. Remember yesterday I told you about the wind of the east.
Yes.
Akamwambia geukia mashariki, where your enemies are coming from. The king is prophet, I mean the prophet is prophesying. Mfalme anatabiri. You hear now the young man was singing here. Anasema hivi, hapo unapoimba kama ni kiwanja, vua na viatu vyako. It was a prophecy. To him, hakuwa anajua hata kama roho amemvamia, anatabiri sasa. Kwako wewe, you thought, jamaa anaimba tu ili kupoteza poteza muda pastor aje. While the spirit was giving instruction, whenever you are on the altar, your mind is not yours.
Yes.
Your mind is not your own.
Yes.
Yeah, nadhania tu neno limekuja tu. No, 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 no. When you are in the spirit, words are coming and demanded to be spoken.
Yes.
Maneno yanakuja na yanataka kusemwa. Sio unataka kusema. Yeremia anasemaje? Anasema hivi, niliposema sitasema tena kwa jina lake. Anasema maneno yake yakawa ni kama moto kwenye mifupa yangu. It was like fire shattered in my bones. Not every time we come to stand here, we have the mood of preaching or we are feeling good to preach. No, there are words in us. Our flesh feels like no, but there is a word in us. Yako maneno ambayo yanataka kusemwa.
Yes.
You cannot resist those words. Because God wants to exit through my mouth to touch somebody's life.
Amen.
God is changing your life now.
Amen.
I say God is changing your life now.
Amen.
Sema kwa sauti yako yote naishinda hii vita.
Naishinda hii vita.
My business will never close like my mother's business.
Yes.
My marriage will never be broken like my father's marriage.
Yes.
Oh, my life will never be rotten like somebody's life.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Sema vya kwangu havitakufa kama vya ndugu zangu.
Vya kwangu havitakufa kama vya ndugu zangu.
How we progress.
How we progress.
Learn to be in the spirit, people. Sometimes you wake up in the night. Kama desturi yako ya kuomba, and you don't feel the prayer to pray. You don't feel even the mood to pray. But there is a song comes. Please sing that song. Hata kama ni ubeti mmoja wa tenzi unaurudia huo huo, sing that song. Inawezekana zinahitajika 12 za hivyo. Hiyo beti huo unatakiwa uimbe mara 13 au mara 14, so that the data may be full and the chords could be open.
Yes.
Be in the spirit, my friend. Be in the spirit. What no beginner now, they are very sensitive. Mganga akimwambia chukua hiki kiweke hapa, kichukue hiki kiweke hapa. They do the same. We are led by the spirit. We are not led by the flesh. We know one focus. Tuko kwenye conference ya financial welfare. Now let us check it from the Bible. Watu walipiganaje vita zao? Jeni mara zote walitumia mapanga? Jeni mara zote walitumia mishale? There was a time they used songs.
Yes.
Unaenda kwenye interview, wakati wengine wako busy wanapitia pitia makarabasha yao, au unaenda kwenye mtihani, wengine wako busy wanapitia pitia notes zao, you hear the song comes in your heart.
Yes.
You hear the song comes. Kwa sababu wewe unaendeshwa na mwili, unaendeshwa na hofu zao. Unasema eh, niimbe wakati natakiwa kusoma. No. Unasikia hapo, Yesu nipe naye, please sing. Because you don't know. It is the gateway for the spirit to pass, to touch your life.
Yes.
Don't rush in the things of God. Achelewi wala awai. Anachojua atakupa mzigo wako kwa wakati.
Amen.
Situpo hapa. Situpo hapa.
Yes.
Nitarudi nyinyi kesho baada ya ibada ya siku ya leo.
Yes.
Na ushuhuda ya kwamba tumemuona Bwana.
Amen.
Be in the spirit all the time. When unapokuwa kwenye kusanyiko hili, please I urge you, be in the spirit. Be in the spirit. Haya mambo ya kuendeshwa na doctrine peke yake bila revelation. Unaendeshwa tu na doctrine, unajua tikio utaratibu huo hivi, utaratibu huo hivi. Hata wapagani wana doctrine zao. Wanasikia hizo doctrine kila siku Jumapili. But what brings changes is the revelation in the service.
Yes.
Mtoko wainu wa ibada ya siku hiyo ni upi? The revelation in the spirit is what brings difference. Not the doctrine. Doctrine maintains that you may not go wayward. But the revelation inakufungulia mbingu ambazo hujawahi kuziona. This is the reason why manabii wa zamani, they were never used to one doctrine. Chuma cha shoka kinapotea, anakata kijiti kinatupwa, chuma kinaelea. It's a revelation. It's a revelation. I'm teaching you this so that you may know. Unafika dukani kwako siku hiyo, all you feel. Yeye unasikia tu sauti inakwambia zunguka, zunguka duka, zunguka nyuma, zunguka. Because kila mtu aliyeibiwa alisikia sauti ikimwambia rudi nyumbani, rudi nyumbani, akapuuza. Kwa kumbia, be in the spirit all the time. Sisi ni watu wa rohoni.
Sisi ni watu wa
rohoni. Kuwa rohoni kila wakati.
Kuwa rohoni kila wakati.
Let me show you there. Wafalme. I love that story. Elisha akamwambia yule mfalme, akamwambia hivi, geukia upande wa mashariki, rusha upinde.
Yes.
You know the story?
Yes.
Read there.
Wafalme wa pili sura ya 13 kuanzia mstari wa 14.
Wafalme wa pili 13 kuanzia mstari wa 14.
Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua.
Na unaona Biblia inavyoeleza vitu vya ajabu. Eti ulikuwa ni ugonjwa wake, yani ulikuwa unamiliki. Ulikuwa ugonjwa wake. And that's not the truth for today. Anasema ugonjwa wake uliomuua.
Yes.
Sema ugonjwa sio wa kwangu.
Ugonjwa sio wa kwangu.
Mimi sio mmiliki wa ugonjwa huu.
Mimi sio mmiliki wa ugonjwa huu.
Na niko hapa nawaambia watu wa Mungu. Kuna watu ambao wamefeli biashara kwa sababu waliugua. Ninatamka kwa jina la Yesu. Ugonjwa wote waliouona kwenye mwili wako.
Yes.
I command in the name of Jesus to vanish now.
Amen.
To vanish now.
Amen.
To vanish now.
Amen.
Let your bones be okay from now.
Amen.
Let your blood be okay from this time.
Amen.
Uh-huh.
Naye Yoashi.
Yoashi mfalme wa Israeli anashuka, anaenda kumtizama, hakwenda kumwambia chochote. Anaenda kumtizama mtumishi wa Mungu wake, nabii wake, yes, mchungaji wake.
Yes. Uh-huh. Akamlilia mbele yake akasema.
Akamlilia mbele yake akasema,
baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake.
Baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. This is the meaning. Miaka ya zamani, people they the chariot of their war.
Yes.
I don't know who is your pastor to you. Elijah alipojua andaa kuondoka, akamwambia Elisha, follow me. Wakaenda kituo cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, wakafika cha mwisho. Biblia inasema Elisha, Elia akamwambia Elisha, nikio ukiniona nikiondolewa, umepata ulichokiomba. Baada ya kumwambia omba neno lolote, the Bible says likaja gari la vita la moto. Wengi wanasema likaja gari likambeba Elia. Elia hakubebwa na gari. Biblia inasema likaja gari likawagawa. So the chariot of fire parted them. Liwatenganisha. Huyu akakaa upande huu, huyu akakaa upande huu. And then Biblia inasema likaja kisulisu, upepo, whirlwind ikaja. Kimbunga kikaja, kikambeba Elia. The man was carried by cloud. But in the spirit, ukimcheck Elisha, kuna wakati alifuatwa na wanajeshi wa Shami. Biblia inasema hivi, wakati amefuatwa na wanajeshi wa Shami, na wanajeshi wa Shami wanaangaika namna ya kumkamata Elisha, Biblia inasema akamwambia Gehazi, walioko upande wetu ni wengi. Physically amezungukwa na maadui zake, but spiritually waliomzunguka yeye ni wengi kuliko adui zake.
Yes.
I tell you, wanaofanya biashara na wewe ni wengi, wanaokusaidia kwenye hiyo biashara,
yes,
ni wengi kuliko wanaokupinga.
Amen.
Sema ninalo jeshi kubwa sana upande wangu.
Jeshi kubwa sana upande wangu.
Now how do I activate that army?
Yes.
To fight for me. Hilo najua. Tena nime. When you sing, the army are getting ready. They know this song is not just a song for them to dance.
Yes.
It's a song, it's a signal of war.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Kule jeshini, kwa sisi ambao tumepita pita huko, we know there is a trumpet of, kuna matrumpet kama matatu hivi muhimu. Kuna trumpet ya vita, kuna trumpet ya ushindi, na kuna trumpet ya shujaa akiondoka, na kuna trumpet shujaa akiingia mjini. Ndio maana unaona unapompa cheo mwanajeshi, kuna tarumbeta inapigwa. Mwanajeshi anapokufa, kuna tarumbeta inapigwa, bunduki zikiwa zinaenda chini. Manake the soldier, the warrior is gone. So tarumbeta za jeshini, kila tarumbeta ina maana. Zote ni nini? Tarumbeta, lakini kila mlio una maana. So waruhusu malaika wajue mlio wako wa vita ni upi.
Yes.
When you sing a certain song, angels should know Tony is calling for war now. Categorize your songs. Don't just sing because you want to dance, you want to feel good. Hilo najua. Unasikia mbinguni uko, attention, the boy is about to fight. Do you know mbingu haingi vitani paka si tumeingia? Oh, you didn't get what I'm saying. Alikuwa anasubiriwa mtu atokee mbele ya bonde la Ela ili apigane na Goliati, then Mungu apigane. All the time Goliati anawatukana majeshi ya Israel, and you don't see God fighting until alipotokea kijana mmoja anaitwa Daudi na majiwe malaini na kombeo yake. Alipolusha lile jiwe, then the whole forces of heaven. Imagine, forces zote za mbinguni ziliingia ndani ya jiwe hili
moja.
Hata lingekupitia tu, lisikugonge makusudi, lingekupitia tu, ungedondoka. Fikiri kumbe muda wote wanatukanwa siku 39, majeshi ya mbinguni yamewazunguka. If what Elisha said it is so, kwamba tumezungukwa na majeshi makubwa, then we should know wakati Goliath anatukana, majeshi ya mbinguni yalikuwepo. Wakati unatukanwa, majeshi ya mbinguni yanaangalia. They are waiting for the signal of war. You are quiet. you are crying. Tell us what. Utakiwa upige ile papataya, papataya. Ni moja tu. Umepiga nyingi nyingi alafu nashanga umebaki kwenye moja. Umeanza robo shanda, lima shakata, raba sakata, alafu unabaki kwenye shakataya. Shakataya, shakataya. Wana wacha kutana na hiyo feeling. Yaani unaenda unakaa kwenye moja. Shakataya, 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 shakataya. Don't move. Don't move until the burden is gone. Stay there. Stay there. Because the first shakataya was to bring a certain angel somewhere. Another shakataya was calling another angel. Another shakataya was calling another. Probably they were needed 45 of them.
Yes.
You just need two. Naona nakaa nachelewa. Uko kwenye gari inapiga moja tu kokosha. Kokosha. Rapa papa papa unaenda na rapa papa kokosha. Kokosha. Eh, mtu wa Mungu, kokosha mpaka ufike ofisini.
Oh yes.
You never know what accident are you saving now. I'm training. Whoa. Daudi anasema imidio Bwana mwamba wangu anifundishaye mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana na adui. Who teaches war is God. Mpaka Mungu anakufundisha vita manake kazoea. Anaitwa Jehovah, mighty in battle. Mighty in battle. Mighty in battle. He cannot be mighty in battle if there is no battle. Inueni vichwa vyenu wenye malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana Mungu, jemadari wa vita. Huyo ndiye mfalme wa utukufu, hodari wa vita. Hodari wa vita. Why are they calling him that? Na wakati hujamuona hata siku moja Mungu akishika panga akipigana na mtu. Ni anaitwa hodari wa vita. Vita za nani? Za watoto wake. People are fighting you and your father anaitwa hodari wa vita. Nasema hivi, whoever crosses over your business,
yes,
they are taken away by fire.
Fire.
Sema upanga wa Bwana.
Upanga wa Bwana.
Na uwe juu yao kwa jina la Yesu.
Na uwe juu yao kwa jina la Yesu.
Speak like a soldier. Upanga wa Bwana.
Upanga wa Bwana.
Na uwe juu yao kwa jina la Yesu.
Na uwe juu yao kwa jina la Yesu.
Whoever works behind the scene kunifanyia ubaya, may the sword of the Lord be upon their life in the name of Jesus.
Amen.
Whoever works behind the scene to destroy your business,
yes,
may the sword of the Lord,
yes,
work against them in the name of Jesus.
Amen.
May the sword of the Lord,
yes,
work against them in the name of Jesus.
Amen.
Aliyetutegea mtego wowote,
yes,
ili tujikwae watuseke,
yes,
ili tujikwae watuaibike,
yes,
ili tujikwae watesi wetu washangilie,
yes.
Nasema upanga wa Bwana uwe kinyume nao.
Amen.
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 May the sword of the Lord work against them.
Yes.
In the name of Jesus.
Amen.
May the sword of the Lord work against them.
Amen.
May yote anezia barua yako.
Yes.
May the sword of the Lord work against them.
Amen.
Anezia kazi yako.
Yes.
May the sword of the Lord work against them.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
May the sword of the Lord work against them.
Amen.
I didn't promise you a nice service. I promised you a warfare service. Take your finances very serious now. Kuanzia leo, take your financial life very serious.
Yes.
Tena nimekuonyesha Ayubu anaingia kwenye vita iliyoamuliwa kwenye ulimwengu wa roho ambaye yeye hajamkosea mtu yoyote. People have discussed. We don't want him to stay there. Miss Unima wakosea nini? You don't have to do anything to them. When they want your position, they will take it. I tell you today, my brother, take them before they take you.
Amen.
Nasema take them before they take you.
Amen.
Nasema take them before they take you.
Amen.
Sema yoyote aliyeandaliwa.
Yoyote aliyeandaliwa.
Uniondoa kwenye position yangu.
Uniondoa kwenye position.
Panga wa Bwana na uwe kinyume nao.
Na uwe kinyume nao.
Mungu alipomfukuza Adam kwenye bustani,
yes.
Biblia inasema akaweka upanga ukizunguka mti wa matunda. Maana yake nini? Ili asisogelee. Kuna upanga ambao unaweza kuzunguka maisha yako,
yes.
Biashara zako,
yes.
Adui hawezi kusogelea.
Amen.
Soma kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Upanga wa Bwana na uwe kinyume nao. Hao washindanao nami. Upanga wa Bwana uwazuie.
Upanga
wa Bwana uwe kinyume nao.
Kwa
jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Elisha akamwambia mfalme Yoashi. Mfalme alipoenda kumsalimia Elisha wakati ni mgonjwa, mfalme analilia ugonjwa wa Elisha na wakati Elisha yuko rohoni. The man was sick and still he was in the spirit. That's where you should understand spiritual matters. The man of God can be sick and still be in the spirit. I remember my old man who went to be with the Lord, Bishop Thevania Rioba. He was on the sick bed, and yet barrenness in the lives of people were taken away. Amelala kwenye kitanda cha ugonjwa, and yet he was healing sick. I remember one day tukiwa hospitali pale, hospitali moja pale kwa panaitwa kwa Mama Ngoma. Amelala kitandani namna hii, and then alipokuwa amelala wakaja watumishi wa Mungu kumtembelea, and then there was a guy alikuwa na challenge kwenye maisha yake, alikuwa anahangaika na hernia imemtesa kwa muda mrefu. He is a man of God, amekuja na mke wake. The man was critical sick, and then lakini anasema I must come to see you japokuwa siko vizuri. In the matter of fact, wakati anaingia kwenye mlango wa ward, mzee anamwangalia hivi, anasema hivi, son, I see you struggling, you are suffering, there is a problem in this area. Anambia, yes sir, nimepimwa juzi, nimeambiwa nina hernia, na hii ni kali sana, inanitesa maisha yangu. Anambia, don't worry, come here. Ile anamsogelea tu, mzee akanyosha mkono kidogo tu hivi, jabari rushwa mita tatu. Boom. The power of God was hitting him while the man is sleeping, and he was sick. Because our flesh is not our spirit.
Yes.
Paulo anasema ni wapo dhaifu. Parama shaka rabot.
Yes.
Every time you feel weak, my sister.
Yes.
Every time you feel weak, my brother.
Yes.
There is a code of the spirit.
Yes.
Kuna ujanja wa roho ambao ibilisi anatuficha.
Yes.
Every time we feel weak, poison is giving us revelation. Wakati tunapojisikia dhaifu, hapo ndipo tulipo na nguvu.
Amen.
Katika udhaifu wako, atia power.
Amen.
Atia power.
Amen.
Atia power.
Amen.
The moment where you think you are weak, people think you are weak, friends think you are weak,
yes.
You see yourself, I'm weak, I cannot do anything. Biblia inasema hapo ndipo ulipo na nguvu. Hapo ndipo ulipo na nguvu.
Yes.
Analamika mtu mmoja anaitwa Gideon in the Bible, anamwambia malaika, yako wapi matendo waliotuadisia baba yetu wa zamani? Gideon amejificha. Malaika anamwambia hivi, enenda kwa uwezo huu. Manake nini? Ni wapo dhaifu. I got the code there. Every time you feel so down, that's the time your spirit is so active.
Yes.
Naibiwa na shetani. Nakumbuka Biblia inasemaje? Mwili hufanya kazi siku zote kushindana na roho. So siku mwili ukiwa dhaifu, manake roho is powerful.
Yes.
That's the time your spirit is very powerful. Ni wewe tu. You think in a fleshly manner. Ndio kile anakuambia kila wakati unapojiona wewe ni dhaifu. That's where, please don't forget this code, it will help you along the way of life. Every day where you feel you are beaten, you feel you are ashamed, you feel being humiliated, that's the moment to pray for big things. Pray for big things, yes. Because your spirit is so active.
Yes.
Kwa sababu wakati huo mwili wako ni dhaifu. Remember, it was on the cross where Jesus took our salvation. When he was almost gone, weak, that's when power. It was in his death where there was our resurrection. Take advantage of your weakness.
Yes.
Every time you feel weak, just know at this moment of my weakness, there is a power. There is a power. If I cannot allow udhaifu huu nishinde, uchukue furaha yangu, uchukue amani yangu, uchukue mwili wangu, I can produce biggest miracle of my life. Wengine wenu mna struggle na addiction. At that moment of your addiction, that's the moment your spirit is so powerful.
Yes.
Lakini shetani anakuhubiria na kwambia hivi, unaona wewe zani umeshashinda hiyo dhambi, hujaishinda bado. That moment, my sister, that moment, my brother,
yes,
you are supposed to say now, Father, this is the moment where my spirit is active.
Yes,
my spirit is active now.
Amen.
That's the moment to pray big prayer, not the moment of feeling pity on yourself. Unajihurumia, unasema hivi, nilijua nimeshaishinda hii dhambi, nimejua nishashinda. No. That moment unasikia hamu ya pombe vibaya mno, that's the moment your spirit is so active, because your flesh now is uncontrollable. It's uncontrollable. It needs to be satisfied. Then you should know the spirit also is very active there. Ni wapo dhaifu, ndipo nilipo na nguvu. Kuna mtu anasaidika jioni hii?
Yes.
Kuna mtu anasaidika jioni hii?
Amen.
This is what we call spiritual maturity. I want you to grow, guys. I want you to be powerful on your areas. Don't be taken away by everything that comes in your life. That moment where your business is really struggling, that's when your spirit is very active. That moment where your marriage is really struggling, that's when your business is, your spirit is very active. You can ask for heaven and it can come down. Ni wakati gani Musa aliogawanya bahari ya Shamu? When he was crying. Moses cried only once. Mungu akamwambia unanilia mimi, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. That was the moment he did a biggest miracle of his life. Ni wapo dhaifu, ndipo nilipo na nguvu. Na umuoni Mungu akija yeye mwenyewe kugawanya bahari. No, Mungu alimwambia Musa, wewe nyanyua mkono gawanya bahari, ambaye umeaibika mbele za watu, umekuwa kiongozi, umewashindia watu vita nyingi, and then at this moment mnaiona bahari na jeshi la Farao linakuja, and then you are crying in front of them. Anambia Moses, no, it is your time now to shine. So Elisha analiliwa, yuko kitandani amelala. The Bible says wakati analia, King Yoash.
Yes.
The Bible says akamwambia, acha kulia. Read the rest of the verse.
Mstari wa 15. Elisha akamwambia, twa uta na mishale, naye
akatoa. Jamaa analia, alijiambia, don't waste time. Mwambia acha emotions. Don't entertain emotions, because we have bigger purpose than our faults.
Yes.
We may be going through something right now, but if you allow your emotions to be taken by what is going on, you lose the bigger purpose. Don't be emotional. Kwenye spiritual warfare, emotions are not involved.
Yes.
You cannot cry while you are fighting. In the matter of fact, you cannot cry while you are watching. Yani huwezi kuangalia huku nalia, because your eyes are full of tears, so you cannot see clearly. Naamini kijito hiki cha utakaso leo kinakutakasa.
Haleluya.
Uh-huh.
Elisha akamwambia, twaa uta na mishale, naye akatwaa uta na mishale. Akamwambia mfalme wa Israeli, weka mkono wako katika uta, naye akaweka mkono wake juu yake.
Remember, the man is sick.
Yes.
He was sick, but he was busy instructing things in the spirit. This is the reason mimi maishani mwangu, mimi nimeapa mbele za Mungu, na naomba ili mnisikilize na mtanisaidia kutoa taarifa kwa wengine. I have sworn in my life, I will never in my life judge any man of God basing on his weaknesses. Hata kama macho yangu yameona uovu aliofanya. Elisha was very sick. At what time Nuhu alilaani mtoto wake? When he was drunk. He was very drunk, but he still had power to alter the destiny of his son. Kayaribu hatima ya mtoto. When Jacob was very weak, to the extent mtoto wake alikuwa na uwezo wa kupandia kitanda chake, akalala na bila mfanyakazi wake. That was the time Jacob ameweka moyoni. Alipofika mwishoni, akamwambia Ruben, wewe ni malimbuko ya nguvu zangu, lakini usiwe na huku. The destiny was altered by a man who was weak. Mungu ametupa mtihani mkubwa sana kwenye maisha. Hajatushushia malaika. Ametushushia wanadamu ambao tunakula nao ugali, watapiga chafya. There are times watakuwa hawana hela. There are times hawatakuwa salama. There are times watakuwa na madhaifu ambayo probably tunaweza tukayaona. And at that time, you have to learn to separate water and the oil. Kwa sababu mafuta na maji havichangamani. You need to learn, in this man of God, I need water or I need oil. I will never. Jokini nakwambie, maisha ni mwako. Never underestimate the man who's still used by God. Simdharau kama mtu ambaye bado Mungu anamtumia. I heard a lot of people saying, oh, Tony, oh, unafanya kazi na watumishi wa Mungu usiwajua. In my heart, I was looking at them and I told myself, let's watch. Me and you, who will die? Because as for me, I have learned the principle. In the Bible, Elisha mgonjwa kitandani. I thought this man was healing sick. Remember, huyu jamaa ameponya mji mzima. Ulikuwa na watu mapooza mji mzima. Man of God, the time when you are weak, that's the time your power is too much.
Yes.
This man of God here, he got a terrible accident. Can you stand, sir? Ameniambia nataka kuja leo nitoe neno langu la shukrani kanisani. Ni mtumishi wa Mungu, alikuwa mtumishi wa Mungu na kanisa kubwa sana Turiani. Anaitwa Fred Bungubililo. Wonderful man of God. Nimesoma naye sura. Come on, man. Can you come here? Let's open. Can you do that?
I can.
Thank you.
It's possible. I'm healed.
Amen. This man was almost dead. Everybody thought he was dead. The first person mke wake aliposikia kwamba mume wake amepata ajali, terrible accident alipata, the first call aliyopiga ni kwa mke wangu.
Samani, pastor.
Yes, sir.
Mimi naomba nikuite apostle. Maana wewe kwenye sisi wachungaji ulishatoka. You are an apostle to me. Kwa hiyo hilo ni jina nitakuwa nakuita kwenye maisha haya. Mke wangu yuko pale nyuma kidogo, naomba mke wangu aje kidogo kwa sababu wakati napata ajali.
Yeah. Wakati napata ajali. This testimony will help you. Wakati anapata ajali huyu baba, mke wake ana mimba ya miezi 9. You are hearing your husband is not talking, he's not hearing anything. The woman is pregnant of 9 months. Learn how to separate emotions from the spiritual warfare. Anampigia mama mchungaji Tony, mama mchungaji anambia, number one, never cry. Stay focused. Your husband depend on you to stay alive. At that time, mume haongei. Yule pale na mtoto wake. Mume wake yuko hospitalini, ICU, anajifungua huyu mtoto. you can understand wars. So you're welcome, sir.
Bwana asifiwe. Hallelujah! Shetani alitaka nizuie nisiendelee kuhubiri. Tarehe 21 mwezi wa 4 nilikuwa naenda kwenye ibada ya Peter Mshana huyo hapo. Usiku alikuwa ameanda event pale Calvary ambapo nilikuwa nasali na Tony Kapola, Apostle Tony Kapola. Kwa hiyo nilikuwa naenda kwenye event ya Peter Mshana usiku. Mke wangu alikuwa mjamzito mimba ya miezi 9. Kwa hiyo kidogo akataka kunizuia nisiondoke. Nikamwambia Yesu ananipenda kuliko wewe. Kwa hiyo nikawasha gari yangu, nilikuwa na gari ya Wish. Kwa hiyo nikaanza safari. Saa 3 usiku. Sikumbuki ajali ilitokeaje. Si nilisinzia, si nilikuwa macho, lakini nikagongwa na fuso zilikuwa mbili. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba ile fuso ilikuja kugonga kwa dereva. Ikiwa na malengo ya kwamba mimi natakiwa nifie kwenye ile gari. Kwa hiyo ile fuso iliponigonga pale mimi sikuwa najitambua. Na kimsingi nilipelekwa hospitali na Kilikuu. Yaani wali ile gari ya mizigo ndo wakanipakia nikiwa natoa damu mwili wote. Na mguu mmoja huu ambao umefanywa operation mara mbili Muhimbili ulikuwa umevimba kama mti. Kwa hiyo maisha yangu hapo nilipoteza ufahamu. Nimeishi miezi 3 sipo nyumbani kwangu natibiwa Muhimbili. Kwa hiyo mke wangu alikuwa ni mjamzito wa mimba ya miezi 9, tunamuandaa aende akajifungue Bukoba. Kwa hiyo ilitokea hapo akaambiwa mume wako amepata ajali. Yeye alikuja anajua labda nimeumia tu mkono. Akabeba suruali moja. Alipofika hospitali Morogoro, alikuta sijahudumiwa. Nilifikishwa hospitali saa 4 usiku nikiwa sina damu za kutosha. Niliongezewa damu kesho yake saa 6 mchana. Kwa hiyo hata hospitali ilikuwa imejiandaa mimi nifie pale hospitali. Kwa mke wangu anafika anasema, mbona mume wangu hajahudumiwa chochote? Watu wanasema hatuna damu yake. Mimi pale sina ufahamu, nimeishi miezi 2 sina ufahamu. Ukija na kujua. Ila wakiniuliza aliyekuja ni nani sijui. Kwa hiyo nimekaa, nimetibiwa Muhimbili, nimefanyiwa operation kubwa 2. Ninachotaka kuja, nimekuja kusema hapa ni kumshukuru Mungu kupitia Yesu Kristo. Na jambo la pili, lazima niwe muwazi na niwe mkweli. Namshukuru sana Apostle Tony Kapola na mke wake. Mimi najuana na watu wengi watumishi. Mimi ni mtu ambaye niko charming. Lakini ni Pastor Tony aliyetoa pesa. Kwa sababu nimetibiwa kama kwa 4 milioni. Pastor Tony ametoa 1,800,000 kwenye matibabu yake. Ndiyo maana pamoja na kuugua na kubeba magongo nikamwambia I want to come to the service. Akaniuliza utaweza kumove? Nikamwambia na magongo nitamove hivyo hivyo na magongo. Nataka kuja kumshukuru Mungu unayemtumikia. Watumishi wa Mungu, mimi niko na sasa kama nilivyosema niko karibu na watumishi, marafiki wale, mtumishi. Ila nasema ukweli. Now I will work under Tony Kapola. Amefanya kitu ambacho hajafanya mtumishi yoyote nayemjua. Alikuja kuniona Tony Kapola nyumbani, tukakaa naye masaa 3. Ilikuwa yani alikuja na maneno yaliyobadilisha maisha yangu. Na hiyo siku alipokuja aliniongezea uponyaji, maana nilikuwa natakiwa kwenda kwenye operation yangu ya mwisho ya chini ya goti, sababu nimefanyia operation masaa 2.5 kwa watumishi wa Bwana. Lakini pia mke wa Apostle Tony Kapola ndio aliyesababisha mke wangu mimi akawa jasiri. Kwa sababu wakati napata ajali nilikuwa sina hela, lakini ni Mama Tony Kapola, Mama Apostle Tony Kapola aliyemtumia mara ya kwanza 500,000 mke wangu. Na alikuwa anamtumia message za kumtia moyo za neno la Mungu kila siku, na anaomba na mke wangu. Alikuwa jasiri mke wangu mpaka leo, nakwambia ukweli. msaidizi wa director ya kampuni, maana mimi nimefanya kazi Mtibwa. Msaidizi wa director wa kampuni ya Mtibwa, kila akizungumza anamzungumzia mke wangu. Lakini ni kwa sababu ya mama Apostle Tony Kapole.
Mama Apostle yuko. Mama Apostle nakuomba huko.
Yes. Kwa watumishi wa Bwana, baba Tony Kapole, mimi ninafahamiana naye muda mrefu, lakini sio kama tuko karibu kiasi cha kutoa milioni 1,800,000. Nasema ukweli, mimi kwangu ni muujiza huo. Na namshukuru sana mama aliyemtia moyo mke wangu. Mke wangu amewashangaza mpaka mawifi zake. Yaani mimi madada zangu wote wameshangaa kuona huyu mwanamke jinsi ambavyo alikuwa ananihudumia. Mamba. Barikiwe mama. Amen. Kwa hiyo nimeona leo, kwa sababu tunaweza kesho tunaenda kwenye kliniki Muhimbili. Mimi nilikuwa ni unconscious, nilikuwa a half deaf. Na ni Tony Kapole aliye, nasema ukweli. Hii nazungumza jamani, naweza kuchukulia mambo ya kawaida. Kwangu jamani ni mazito. Apostle Tony Kapole aliniweka mimi kwenye status yake. Hilo jambo lilitushangaza familia nzima. Na tukaichukua ile status, tukaisoma. It was amazing to my life. Huyu mtu ameonesha unyenyekevu. Familia yangu yote, yani niliwaambia, wakasema huyu mtumishi ni mtumishi wa tofauti. Kwa hiyo mama na baba, I'm here humbly with the full of tears in my heart. Nashukuru sana. Kwa hiyo leo nimepata nafuu. Bado siwezi kutembea kwa miguu yangu mwenyewe.
Utaweza kuanzia leo kwa jina la Yesu. Nakumbuka nilimkuta nyumbani kwake, mke wake ananiambia he was not hitting, he was not happy. You know when you're a man of God, when you're a man of God and you are going through something like this, unawaza washirika wako wanakuwazaje? Maybe I was not in the spirit. Kwamba sikumsikia roho vizuri. People, we are going through things. We cannot tell you, but we are going through things. But the grace of God is sufficient.
Yes.
So all the frustration, it was delaying the healing of the bones. Then I wake up one day, ilikuwa ni Jumapili moja, kwa kipindi kile cha maandalizi ya conference ya prophet. Nikasikia sauti ndani yangu inaniambia hivi, maneno mazuri huponya mifupa. Sasa najiuliza haya maneno ni ya nani? Roho Mtakatifu ananiambia Fred. Nikampigia simu mke wake, nikamwambia I want to come. Nikamwambia mke wangu nataka niende nielekezeni na kukaa, sikujui. So I went paka alikokuwa anasaidiwa na ndugu zake pale, nikafika. Nikamkuta na ndugu yangu yule pale. Nikamkuta na mke wake. Nikaomba, naomba ni mniitie hapa. Akamleta. Very broken. Not bones now. Heart. Because I could feel as a man of God what goes on in his heart. Will I be able to stand again? Then I started telling him, ni wapo dhaifu. Nipo nilipo na nguvu.
Oh, yes.
This is the time. Nikaanza kumwambia mtumishi wa Mungu, this is the time where you are supposed to heal people who are broken. I preached to him for 3 hours. 3 good hours I was preaching. Yomaliza pale. Anaambia, man of God, I'm healed.
Oh, yes.
The smile came back. Mtaka ananiambia hivi, it you?
Oh, come on. Tunaomba.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya kumponya mume wangu, lakini pia napenda kumshukuru baba Pastor Tony na mama Neema Tony Kapole kwa upendo wao mwingi sana. Ya. Mama, mume wangu alipopata ajali, nilipopata taarifa, niliwasiliana na mama. Mungu alimtumia sana Mama Ton kunitia moyo. Alikuwa ananitumia maneno ya Mungu, alikuwa ananiombea, alikuwa ananifariji. Roho Mtakatifu alikuwa anamtumia kunitumia mimi text ambazo zilikuwa zinanitia nguvu na kuniona na kunifanya niwe jasiri. Ujasiri niliokuwa nao ulikuwa ni wa tofauti. Mama alinibeba kwenye maombi na kunitia moyo sana. Nikaiona ile changamoto ndogo sana. Lakini kwa madaktari na watu wengine walikuwa naiona changamoto kubwa kwa sababu mume wangu alikuwa na hali mbaya. Lakini namshukuru Mungu sana kwa yote. Amen.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Hilo najua. Tena nimemwona. Hakuna jambo Yesu siloweza. Hilo najua. Niko naambia mtumishi wa Mungu. Niambia kaka, mimi nakuona uso kwa uso. Tafsiri yake nyepesi, Mungu anafufua wafu. Kaka ujafa, Mungu anafufua wafu.
Yes.
So he was wondering, mimi I'm celebrating him being the way he is. So pastor like this, you are alive. Na ujumbe wako kuanzia leo badilisha. Ukisoma madhabahuni wala usihubiri mambo mengi, sema namjua Mungu anayefufua wafu.
Oh yes.
I was dead but now I'm alive.
Yes.
Right there you are seeing a dead man who was dead and now he's alive. Man of God, before December, God will perfect your health.
Amen.
You are coming back on the altar.
Amen. I receive.
Na ujumbe wako wa kwanza baada ya ajali utahubiria hapa.
Hallelujah. Amen.
Mimi siku hiyo nitakuwa nimekaa chini alafu utatupromoshia maneno ya Bwana.
Amen.
Watu watakuona ukiwa umeshika mike wewe mwenyewe.
Amen.
Unachapanga injili wewe mwenyewe.
Yes.
Ukituhamishia ile nguvu inayofufua hii kutuwafufua na sisi.
Amen.
Biashara yako yote iliyopata ajali na inuke sasa.
Amen.
Mtu yote aliyelala na inuke sasa.
Amen.
May your bones be perfected in the name of Jesus.
Amen.
We serve the living God.
Yes.
Receive your healing now.
Yes.
Receive your breakthrough now.
Amen.
Ukaishinde vita yako kwa jina la Yesu.
Amen.
Yoyote anayepigana na wewe malangoni ameshindwa.
Yeah.
Ameshindwa.
Amen.
Wameachia afya yako.
Yes.
Wameachia watoto wako.
Amen.
Wameachia kazi zako.
Amen.
Wameachia maisha yako.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Our God is alive.
Yes.
We serve a living God, not a dead God. A living God. Whatever that is dead in your life is coming back to life now.
Yes.
It's coming back to life now.
Amen.
Mchungaji, tunakushukuru kwa maneno yako. You have anything to say, ma'am? Uweze kukosa neno.
Sisi wote hapa ni watoto wa baba mmoja. Amen. Kwa unavyomwangalia jirani yako hapo ni kama wewe mwenyewe. Amen. Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi kwangu wao ni kama nafsi yangu. Na wewe hapo ni kama nafsi yangu. Kwa hiyo kupenda si zoezi kubwa sana kwangu. Mimi na
Chief Woman of God. Go deeper. Aha. Kumbe tuko wengi tuliyoguswa. Ehe. Leo humo ndani. Nasema leo humo ndani. Ayaya, naviona vitu vinaachia huko. The floor is yours.
Isiwe ni zoezi kubwa sana kumpenda mtu mwingine. Ni kitu kidogo sana. Amen. Just show love, mpende jirani yako kama nafsi yako. Ni sawa kushukuru na kutushukuru mbele za watu, lakini kwa upande wangu mimi naona nimefanya jambo la kawaida sana ambalo ningeweza kumfanyia mtu mwingine kule. Na nitoe wito hata wewe unaposikia mtu mwingine au kuona, usisubiri mtu wa kuombe. Ukiwa na nafasi ya kumsaidia mtu, msaidie kiroho safi. Kama una nafasi ya kumsaidia mtu na kumpenda na kumuonesha upendo, fanya tu kiroho safi. Some of us here, we have everything with the exception of love. Wengine hapa tuna kila kitu. Tunaendesha magari mazuri. Tunaishi nyumba nzuri. Tuna waume, tuna wake, tuna kazi nzuri. The only thing we don't have is love. Hatuna watu wa kutuambia asubuhi, I love you. So ukiamka asubuhi, tell your friend, tell your neighbor, tell your sister, tell your brother, tell your husband, tell your wife. Tell people that you love them. Love heals. Biblia inasema love covers multitude of weaknesses. Ukimpenda mtu sana, hata kuna vitu vidogo uvioni kabisa. Love your neighbor. Mpendane umu wenyewe nyewe kwa nyewe. Wapendeni marafiki zenu, ndugu zenu. Love people. Watu wana kila kitu, lakini hawana upendo au watu wa kuambia wanawapenda. Amen. God bless you. And of course, I love
you. And for that matter, I love you. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
I love you. Love you inamaanisha. I love you. I love you so much. When you can na uzito kidogo, I love you. Mchungaji mimi nakupenda. Hapa kwenye hela sasa. Maybe I love you. I think you know. I love you. Afrika Mashariki yote na kati na dunia nzima. You are one in the 7 billion. I've learned a big lesson. People can have everything except love. Don't in your life, yani, usichukulie sifa nzuri to tarnish another person's image. Think of you. Amen. Fanya mtu mwingine awe covered because of you. Cover people. Tell your neighbor, cover people. Yani, mtu anakuletea jambo la mtu baya. Instead of covering, say, hey, niambi. Amezidi yule, amezidi. Probably there are other men of God who are speaking part of him. And prophesy, tulijua tu. But as for us, we felt them. Kila siku na mke wangu usiku, wakati wako mwimbi, nasema hivi, this man is not dying. Watuambia siku kwenye ubongo, he is not dying. He is not dying. We will pray. We will give until we see him alive. Here he is. A testament that is living. Love is a weapon. Love is a weapon. God bless you, sir. Umekubariki sana. I love you, man. Thank you so much.
I am your family.
Thank you, sir.
I'm your family member.
Thank you.
Ila mimi mtoto, wewe ni baba.
Thank you, sir. I love you, man. Thank you. Can you help him to go on? kama sadaka yake. Instead of saying Mungu tazama na magongo, a man is coming to say thank you. This is divine discipline. May God bless you and touch you in a different way. Thank you for always standing with us in this ministry. Thank you for praying for us. We love you dearly. In Jesus' name, amen. Shalom.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno haya ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.